You're listening to the Samoan program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
Yo tunu pele ya mole atule pa malo mole fa tai il ne ya so fe ngai o to mo fe mo ngalo nga fa ta ro vat ta to proclame ya te uto il ne ya fi fi mo ngu ti il ne o to o na e non ku ya li e si ta to tunu i me lo tubu me sa tu il ne ya so ya fa ta lo to ye o fe ngai mo ngalo nga malon ngalo ne ya so Straight into hotel quarantine after arriving in Victoria from Netherlands on December 3rd. Person returned negative receipt just the day after arriving. Then developed symptoms and tested positive on December 6th. There was, however, no health authorities have compared short walk throughout the day. The state governments and health authority continue to emphasize the importance of getting vaccinated. Vaccinations are available at general practice and pharmacies, and no appointment is needed at Victoria Government walk-in site. Also, remember to wear masks and social distance where appropriate to prevent serious illness and support them return to an ongoing normal lifestyle. I'm Wang Utia for the SMO Kali Mamea. Thanks for joining us. Please join us next time for more news. Stay safe. Yeah. That's the news now. That's the update now. My pony. Yeah. It's time to talk to Nifa Mai Ole. COVID is forever. Yeah, push them.
We have the best hits from today. And the very best of country.
Jolene, 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 Jolene.
And those tracks from the early days that you just can't help shaking to. Oh, lot of shaking going on. All here, live and local, 1FM.
Thank you.
Cha-cha-cha mix. Today I have with me Sulita Naivalu, a registered pharmacist, to discuss COVID-19 vaccinations. Sue, now, are the COVID-19 vaccines safe?
If they weren't safe, the government would have put a stop to it already. So for them to do a rollout to all Australians, that just shows how safe these vaccines are.
From your experience, have the vaccines so far been effective?
Had no experience with living with COVID. It's because we're far up north. The data does show that the number of hospitalizations due to COVID and deaths are reduced.
What would you say to encourage people in our community to get vaccinated as soon as possible?
Well, if we think about the time we're in at the moment, Christmas is just at our doorstep. So, like, you know, we'll have families around and we would like to spend time with our families. It's very important that every family member does the right thing and try and protect the vulnerable of that. In our families, so by all means, go get vaccinated.
There is still a hesitancy from some sections of the community. So how would you encourage a family member who is still sitting on the fence to have themselves vaccinated?
I realise that people are anxious about getting this vaccine, and I get that. We're very lucky here in Queensland that we've been given the opportunity to get vaccinated before they open the borders, and hence we'll have all these cases coming through.
Can I just go to my local pharmacy to get vaccinated?
Certainly. Like our pharmacy here up in Rockhampton, we have the two different types of the COVID-19 vaccine. So make a booking. We've got bookings online. You can walk in. Like, you know, you should get an appointment at any pharmacy.
Thank you very much, Salita.
We're back. The Tungamah Hotel is not just your everyday country pub. It's a Goulburn Valley institution. Established in 1891, the beautiful heritage-listed building is worth the visit alone. On the Silo Art Trail, the Tungamah Hotel offers quality lunch and dinners, eat in or take away, as well as accommodation, including some brand new ensuite rooms. It's family and dog-friendly, as well as offers catering for all functions, including weddings and parties. Open 7 days for lunch and dinner. Why not organise a group and grab the courtesy bus? The Tungamah Hotel. More than just a country pub.
1FM sponsor.
When your backyard or garden needs a trim, a mow, a clean, hit up Shepherd and Mowers and Leisure. New owner, new name, and new home of gardening machinery. Stocking a full range of Husqvarna mowers, trimmers, brush cutters, chainsaws, blowers, pressure washers, and much more. Simply put, you'll find what you need there. They got everything for mowing, cleaning, and cutting, with finance options available too. Offering servicing on all of the best brands and free pickup and delivery in the local area. Shepherd and Mowers and Leisure, New Merca Road, opposite IGA.
1FM sponsor.
Yeah, somewhere. Yeah, I'll touch your telephone name is Samoa. I will not to a TV out on a via. How for me?
More than just one decade. More than just one voice. More than just one beat. More ways to keep you entertained. 1FM.
Te fatalo foi lutado o tenu fa fonga le nei so fo o tala mai lutado o tenu o le tau fia ile min stau fa am sinonga o le filfilinga o to fia ile sui pele steno fa am sinonga fa nu masuafa o fa lia se moni mau fa tu tuina o le wa avele tano sanga le komision a lunga le fa am sinonga fa nu masuafa ile te mai ta min sta le to fa ma tamu a se umanu va sati sidi pufana e fa awau le lato to finga o mai e fanya. E peona li puti o le aso se fulfitu o le masina nei le aso freile a sau. E fa tauto wai le fionga a fai malo matu mua Matthew Lemisio I leona tufinga o le suipele stene. O le tusi le minsta alo I a fa elo atu wai o na atu ngalunga le ofisa sida le mtanga aluenga o faa msinonga. Fa pere lo I a sida le malo o na ele o yai se aia inga le teuteu ngofou o le faa bae. O tu ese ese ai le pulenga o nga aluenga le faa msinonga sili. Ma le faa msinonga o fanua masuafa. Fasino di filifili o fa'am sino le fa'am sinonga. E au fia ima le tofinga sui pere stene. I se avanoa na fasiling ia ili tamaita I minstana I a fa'a li ai. Wa fa'a ilo antu le ofisa sili. O lo tapena le tu la fono e fito a avanoa ai o na faya sea filifilinga. Ma ele I o le tu la fono tau fa'a ofi di pare mene mo le pasi e ina.
Ai, o lo kusi sa avekai sa sisi kopile. Le eti atoni teno o le kumkumonga nga kau ke le malo aia fa longo longo I le malo mai le mea ka kau wonga fai
le sa tu filo e mai problema le tanga nga mai o le tanga pule sa tu filo
a le ai la ele I lo ke inga le ka pule paulo fo tuanga nga ave yai o mole lo mole anga ilu manga ia makakungi e kakaua o ngā whaai loa mai umamea o lo kukupu I kai. E mo I o le judiciary pe e, e maki e fo la kukulanga, e fo I kai melea ia inga I mkanga lunga ia ia. Ai, e kakau lawa o ngā o maalama lama mo o I loa. Whaai loa mai, e ole maa ngai a le mofo maalama lama pe vevesi e fea ale kake I loa. Ai, e sele le maa ngai a le mea o le. Ole doa mai isi, ai lea ka ke ngufu.
O se finangaro te maa ita I minstao faa msinonga le toa faa matamua se umanu wa sati sili purufana. O le stofinei e feiro ai ai le minstao ma le loya sili e faa soa ai so la finangaro le mta upule nei. Ao tau fi ai le faa uawina o taa penanga mo le faa tautoina. O le sui pele stene o faa msinonga o fanua masuafa u toa fi ai ai le komisio ngā nguenga a lea faa msinonga. O le teitei fono o le komisi o tangata whainga anuenga le malo, o se whaamsino le whaamsino sili e tō fia le whaamsino sili. Ma le pele stene o sui e tō tonu, o le komisi o ngā anuenga le whaamsino nga o whanua maswafa. O o whaari e le tamaita I minsta o mta ngā anuenga o whaamsino nga ma le whaafoino mta upu tau whaamsino nga. O le aia tu ina atu le mta upu le ne ilumo le kāpeneta I le fono masani o le neiba yaso. E tō tōlu nita māli I ua manatua ma ave I eile wha alolo māua lunga I lo lātou sāo I le ati nā e le siva aina wafi. ina ua whaalawi lo aile tau wangalo na lua sifuru le nei o tau sanga o whaia pea, e le fio ngā leo talene malana company o le siwafi. O le sunga i a pule whano ngā le ai mai le nuu o mapusanga i Amerika Samoa, o malo se leni na soifua mai le nuu o Vaimoso, ai na soifua mai lo na le titi le fio anga o nuuli i Amerika Samoa. Fape le fio ngā mapusua Rudolph Kyle, o se whaipis nisi la wiloa le tunuu, o se langolango malosi le ametanga o le tau vanga le tau sanga i luafe ma le lua. O le whaklawi roa ino le tau vanga lo na lua se furo le siva i lawafi, e fato a whaatino pe ato e te tala malanga whakwao malo, ma anga i mai le atunu u le tote leo tulisi mai fafo. E le oiloa se teime e fwaya i le whakmoe moe, ai o le saanguanga le tamai te ipale mia le fionga fia mena omi mata afa, e whaklawi roa aloa i ai le tau vanga lo na lua se furo, na aveila na whakmalo i le fionga i ale o talene malo na wharetua, i le whakataua peo le whakolaolo le nei siva o le tatu kutunu.
Ua longo ina mai o le mi tau vanga, e lona lua i e tau vanga i lalolangi, o lo o whaaua o pea. E ui wa tolo pō le amatalia alo i o le tau vanga, o na o babao i fi malanga inga o lo o iai. Ia e iei le manatu e whaatino pea, pe a saunga le mu le malanga mai o sui mai atu no i fafu. O le nei tau vanga whaavao mārosa amataina i le lua fe ma le lua i lalo le taitainga rethionga i a leota le ne leota. I le tausanga lava le nā na whaavai ai le Ailao Club e whaalawi lo ai le Ailao Afi i Samoa. O le mauma le talitonunga le siwafi o le Ailao Afi o se vaenga o le anganu Samoa. Ma e ao o na whaalau iloa. Ua whataunu ule nei mau i le awa oina o tūpulanga whaia e o Samoa i le nei whatufunganga. Ma le tā leni e le maua uma e tangata. E iei ngā ruenga le siwafi sa whatino e una ia e le awa oina o le aila wafi. Ma unisi nei o ngā ruenga. Whaalau iloa le aila wafi o se vaenga o le anganu o Samoa. A vea le si vaafi ma whaavae e ao tau ai whanau. A tātou vaenga fwoilea e le fia loia, e le fia fwomai. A e fia paai i isi a la oa e maua mai lunga o tā leni o fwa ina mai. Ma wale ava noa tutusa e ao tau ina ai tama ma tamai taitala bou i le nei tā leni. Una ia le iloa e ala i le awai tau vanga whavao maro. Whaatino whaalinga i nuu ma lalafanga esese e whaalau iloa le nei whatufunganga. Ma whaosofia le fia awai o whanau e naunau i nei tālenu. Ia tato mori maufoi whaalinga ale aila wafi. Inisi o tau o fianga te tele mataua e peo ta alonga o le iturangi.
Se vaenga o le saunuanga a ami o le whaamoe moe o le siwa i lawafi mai le fionga te maa i pāle mia, le fionga a fia me naomi mata afa. O le o tati atu se talo sanga i le malo, e sile sila e whaatu se no fuanga e whaapito i le sanga whaolo o la ina, ma tapu e ta leni o siwa ma whaafia fianga sa moa. E luas furu afe le mea lo fatupe le malo batu ina antu i le wha ilunga ina, o le ono sfuru lima te usanga o le kolisi o sangata maari e vaimoso, e peona sa whanga solo na porkalame na amatamai a novema, a e whae uina le sauninga o le misa sa pa ia ma le tokna i ilea sa u babae. O le mea lofa tupe na tau awa le pale mia le sauninga na whae edu maa maunta o le malo i le ene le fau. Le ana tau nuu i eile soro tele o tau sanga na o ngā i tamai ta i lea kolisi a le kalesia katoliko i Samoa. Wha pe tamai ta i o loa o onga le teime nei. O ta longa masa i di ngā seleni sa whanga solo, na awai tama ta i tuai o le kolisi, lea na au ina ai tupe ma wha maa popo o wā ngā luenga whai o le kolisi. Stasi o so whanau le a wha ilonga lea pa u le stofil nei vai aso, o le a tuanga lea o le iupeli au ropo le lima se furu tausanga, o le kolisi o a moa i savai. Ai o le wha ungo le vai aso unga vai, na wha atino ai se ta amilusanga ta ngā polo le asosio tamo ma tene tuai, sa a onga le kolisi o a mele, e sa i di ai ni se leni e langolonga wai le ngā luenga wa amatalia, o le fausia ina leo se mota tele po o se ho le leo kolisi maa wanunga le malo.
We have the best hits from today.
and the very best of country.
Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
And those tracks from the early days that you just can't help shaking to.
Oh, well, I'm shaking on.
All here, live and local, 1FM.
Wa fa iroi fa mau maunga le malo Australia wa tolus fruiva tesi ma le fitu miliona tupe Australia. Le au fa iona fa soa soani wa tui na mai, mo sa moa e ala iso tanga fa abao malo e lua. O le tausanga ya fivis lau fitu tasi le tua nai o le iwa tausanga. Talu ona tuto tasi le atunu mai pulenga fa akolone. Na amatali ya iso tanga va va la lanta Australia ma sa moa. E ama wa atore tausanga nei le lima sa furu tausanga o ia so tanga fa abao malo. Le fiafio le sungufua le amatanga le neiva yaso na faa manatuwai lea lima se furu tausanga ise fiafia na tali malo aile suyo lea malo ilu tatu utunuhu na tamai tai hai komisina ya Emily Luck lea na ia faa fitai aiso tanga o malo elua wafeo siyo siya iaile vao tangata Australia etu sa male fitu se furu lima afe ila tau wia wa yaipi itanga ilu tatu utunuhu o le sao ninga fuu ilea na ave ele faa malo male faa fitai ya le pale mio ilu tatu utunuhu Ita ita i olea malo i fesoa soani e reo muta, a wale langolongo ino o tau mwhainga, wale ati na e ono tamau a ingo sa moa. O stasi u fesoa soani tele a Australia na fausiaile mao ta fono fau ole pale mene, i e mo wafaa eno e le sui olea malo i lutatu utunuu, e leo toi mamau a e amata le isi ana fesoa soani, wale fausia leo le ofisa fau ole fono a wafu itu la fono. O leo onanga na sui fua malo no ina fa pea o onga, o isi o vaenga lo viso swani ma yei lea malo ilo tatu utinu. Na abata mele fai ngā malo sa yei ele vaenga e pui pui a ia te tau tangata, i se tasi o ngā rua ngā tāua o le fa ingo ina leo au wala ma mga ala esese, i ina ia fai ngō fie o na mawai no fuanga, ai mei se lava i maota ma lawa o ainga, ai o lea ua yei se fina ngā lo le fai ngā malo fau, e fa au wau lea ngā wenga. Mōre si la fia o whanua whaatau i vai tele fōma vai tele uta, wha peale a ngā e nuu, si usenga, tā wha ingata ma whanelau niu. O isi anō whanga wa wha ingoa au wala wa wha ingo fie ona sa ili fale o ainga ma pisi nisi o iai. O aso ua alu sa wha sino se fale, i pā aute ma pō mōli, i wha pē fale a onga ma whare sā. O aso nei wa wha tupu tele ina re nō fōi o whanua whaatau, ma alu ai ma au wala te tele o whelava sa isolo, e ni niva ai le mā whau whau pe a wha awau pe ona wha sino se fale, i le faa ngā o le whainga sa māsa ni ai, mā o le tāua leo le faa ingoa au wala, e mau ai le nōfuanga tonu o lo fia maua. Whiroa i a tai au, soifua.
Ia, o tala fau nā mai sa moe sifo, nā o nā atu e ngalma le mana tipi au tangawaya, o le pese nei mō tātou. A tala fātu e o lo whainga mga luenga nea fiafi, ia hape ho ili maru si tātou tino pese nei, fia fia male ata.
I do this for my culture.
Over 3,000 local community pharmacies across Australia are administering COVID-19 vaccinations and appointments are available today. Pharmacists receive the same immunization training as doctors and nurses, so you can be confident in receiving the same level of expert care during your appointment. Your pharmacist will be happy to answer any questions you may have and help you decide which vaccine is right for you in the privacy of a consultation room. Book online at findapharmacy.com.au or request a callback if you require assistance.
Country roads are abundant with wildlife, including kangaroos, wallabies, deer and wombats. Colliding with any of these animals can cause serious damage and or injury. These animals are most active during dawn and dusk, so if possible, try to avoid driving at these times. If a collision with wildlife is unavoidable, maintain control of your vehicle and avoid swerving, as this could result in losing control. Apply the brakes firmly and remain in your lane. This message proudly brought to you by RoadSafe Goulburn Valley.
Station sponsor.
Ardmona Primary School takes pride in providing every child an opportunity in learning with highly qualified and passionate staff from the local area. Check us out. Search Ardmona Primary School online and take our virtual tour. Our culture is clear and present in all aspects of the school. Our school takes a lead in supporting individualised student learning programs and is known as one of the most popular schools in the local region. Search Ardmona Primary School today or find us on Facebook. Ardmona Primary School, where you'll find fun, friendly students and one big family.
Station sponsor.
I'm not the only one.
Samuhai se o tu mpele, ya ye se patu salapu se ngana ule tautu male ya lafoi nule. Na, poto tautai ya selna natu yama, ya ufai watu tapu klamene ya fiafi. Tuki mela ula unawa yaso, asolulu, iva PM ili se full PM lia fiafi. Fato fasefu.
And keep you entertained. 1FM.
1FM 98.5. Real people, real music, real radio.